iyada oo dhowr maalmood ay ugu dambeeyay kulanno albaabada u xidhan yihiin warbaahintana dibadda ka joogtay ay uga socdeen xarunta golaha guurtida Somaliland, shirgudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida ayaa markii ugu horreysay labada guddoomiye ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleeban Maxamuud Aadan iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxay si kooban ula hadleen warbaahinta kadib markii maanta ay kasoo baxeen si albaabada u xidhnaa uga socday guddoomiyaha golaha guurtida xafiiskiisa. Guddoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa si kooban u tilmaamay inay dhammaysteen kala duwanaanshahoodii ama khilaafkoodii labada gola ahaan.
Waxaa halkan taagan saad u aragtaan aniyo guddoomiyihii golaha guurtiga ama odayga baarlamaanka. Halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano kasoo shaqeeyey oo kasoo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoolahayadii laysku maandhaacsanaa ee beryahanba golayaasha dhex yeelay. Waxaan kaloo salaamayaa jamhuuriyadda Somaliland dadweynaheeda oo beryahanba laga yaaba inay dhegta u taagayaan waxa naga soo bixi doona. Waxaanu idiin sheegaynaa in golayaasha si wanaagsan u shaqeeyeen, arrimaha iska afgarteen, isafgarad laga gaaray, hawshuna ay dhan tahay.
Intaa kadibna guddoomiyaha golaha guurta ee Somaliland ayaa isaguna tilmaamay in kala duwanaanshaha labada golaha uli u dhexeeyey ay dhammaysteen.
Arrimahaasuna sidaa uga guban yidhi isafkarad iyo wanaag bin baa ugu dhammaan. Ilaahay waxaa ku duceynayna ilaahay inuu sida roogina waafajiyo marlo inuu ilaahago tarahooda inagu hago isagoo dulqaadanaya walba in abuuray talaheedana in lagu hago. Marka ilaahay salka iyo dadkaba haynoo dhaceeyo, haynoo barakeeyo, hawlaheedana aydu iyo saabuyla aydu sidaad iyo sabida iyo takorashada inaynu hawlaheeda qaran ahaanba ku qabsano.
Khilaafka ay hadda ka heshiiyeen guddoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa ka dambeeyay ama ka dhashay xeerarkii doorashooyinka Somaliland ee dhowaan loo gudbiyey madaxweynaha Somaliland, kaas oo golaha guurtida guddoomiyahooduna uu warqad madaxtooyada u qoray oo ku sheegayo in xeerkaasi aanu dhammaysanin jaranjarooyinkii sharci dejinta, sidaa darteedna loo soo celiyo, iyadoo madaxweynaha Somalilandna uu ku celiyey golaha guurtida, taasoo si guddoonka golaha wakiiladuna ay ku tilmaameen sharci darro. Fadl Maxamed Cakule, VOA. Hargeysa.